olo e whaafafonga ili SBS Samoan. Sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/Samoan.
Le vai aso asau nei le aso no me, o le awhaia ile sa auninga e whaapale inai le tupu o Peretania sa le saletolu po o King Charles III. A Elena o Ausitalia nei, o lo olai le mau mo le letoe avea o le ainga tupu o Peretania, ma whaao o le malo. I Peretania lava, o lo o malo si ai se mau o le letoe avea o le ainga tupu mao le malo, a ia palo taina pe avea le atunuu ma Republic. Na mōli mawina le ala langa o tangata o lo tūleia le mau mo se Republic i Peretania, I nō fuanga nā sia sia e le tupu King Charles III I le vai aso na tēnei.
Not my king! 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 Not my king!
O le toa te leo I lātou na la e I la e sama sama ma uli uli na lātou wha loa ina o le a a wai. I le aso ono, le aso forelia le vai aso asau. I sa uninga o le whaapale ino sa le saletolu, e whaailo ailo lato te ena, o le toe avea o se tupu, ma o le malo Peretania. O le whaatonu o le mau, le Republic I Peretania o Graham Smith. Na ia sa unoa, ua esene yaso, talu mai le nofua inga Elisabetta le lua.
I mean, it's a very different situation now. The Queen was there, their star player, their heat shield, if you like. She deflected a lot of criticism. And now you have Charles, who people are not that interested in. The whole situation has changed, and the cost of living crisis and wider awareness of things like colonialism and slavery, all of these things are coming together to drive people away from the monarchy. So it becomes a lot easier for us to go out there and protest right where Charles is.
Graham Smith, le whaatonu o le Republic I Peretania. Nā siasi telefou o le SBS I le pitonuu o Brixton I saute o lone tona ma fesilingia nisi o tangata lautele I solato manatu I le ainga tupu ma le sauninga le coronation po le whaapaleina o le tupu sa le saletolu I le vaia so a saunei.
Yes and no.
Why yes and no?
Yes, I'm glad he's going to be crowned king, but secondly I don't know if he's going to do us any good.
Oh, I absolutely love it. Yeah. I can't wait.
Are you going to go? Are you going to watch on telly?
Bunting is going to be up in the garden. I don't know if I'm going to go. I might do.
I've got no love for the royal family.
Why is that?
It just don't appeal to me. Waste of space they are.
It does seem a tremendous expense. But then on the other hand, I look back on the recent past here and I think we really do need a separate monarch because every time I imagine someone like Boris Johnson bouncing around the entire world as the head of state, not just the head of government, the head of state, it sends cold chills up and down my back.
O le tau atoa o le sauninga e whaapale ina e le tupu o sa le saletolu po o le coronation o King Charles III, e tusa I le selau valu se fuluma le valu miliona tala Ausitalia. E pe o se tasi leo vaenga o loo whaiti o ina malosi e le mau o le Republic, ona o le alua I o le nei se eleni e tele, I se whaalinga, ai o le sau ninga o le whaapale ina o le tupu o Peretania I lalo le tū la fono. Nā o le whaatauto o ina o le tangata e avea matupu, ona aloa I aloa lea o le tupu I lalo o le tū la fono. E le te tau I lo lātou manatu, ona faalu ina ai se se lau valu se fulma le valu miliona tala au se talia. Na sao noa Graham Smith, le faatonu o le Republic, o se fainga le tala feangai I le taimi o loo feangai Peretania, ma le taunga ta o le tau le soifuanga.
Yeah, I mean, it is a pointless parade. I mean, it is a vanity parade, really. He is already king, has no legal or constitutional significance at all. He could have announced at the beginning of his reign that he was not going to have a coronation. But instead he said, no, we're going to double down on this and not only have a coronation, but make it a really expensive one. So all this chatter about slimming it down and scaling it back, it just hasn't happened.
E peina alu I lalo le langolongo ino le a inga tupu ina watula I mai sa le saletolu I le no fua inga. Ise Paul ile tausanga lua fese fulmana tolu ae o se eipea Elisabetta le lua ile no fua inga. Na o ile fitu se fulmana lima pasene. Tangata na langlongo ina le tupu e avea maa o le malo i Peretania. Peitai ile amatanga o le maa sina nei ina o tula imai sa le saletolu. Ua pa uwai ile lima se fulmana le valu pasene. I nā tōu olo o langolongo ina pēa, le avea o le tupu mā o le mālo, ai i le au ngā tūpulanga i le vā o le sefulma le valu ma le lua sefulma le fāta usanga le mātutua, nā o le tolu sefulma le lua pasene, olo o langolongo ina, le tupu e avea mā o le mālo. Ai olo o iei fo inisi Peretania, olo o manatu, e toe tū leia le langolongo ina o le ai ngā tupu, e le au ngā tūpulanga o loo sa soo mai nei, ia sa le sa le tolu, ai meise pe atula e mailo nā atalii o Viliamu, I le tofi o le tupu o Peretania.
I certainly won't be watching. I think they should give it to William.
I believe that Prince Harry should have been king, if I'm honest, only because Prince Harry seemed like he gets out there with the normal, ordinary people.
E le ngata I le feitau se la wafi o tangata o le ae mai mua ina, ia le sauninga o le whapale ina o sale sa le tolu I manga ala o lone tona, ia a o le feitau miliona o le ae mai mua ina I lunga o le televise. O le ripoti na whaamau popo ina e Ben Lewis, mo le SBS News.
Toi fia whaafafonga I nisi tala whapea? Whaafafonga I le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po fela vai mawailau podcast.